sala ganjani we my baba
wa sala ganjani
wa sala ganjani sala ganjani
tasha
ya auje
maisa tajwa
wa sala ganjani
wa sala ganjani
Wasala kanjani wasala kanjani utazushaya lenga kethi
wasala kanjani
wasala kanjani
wasala kanjani
nyawuza wasala kanjani
njengoba wena mayisa tejwa
njengoba utejwa kanjani
wasala kanjani
sabathe njali game ne game awukhondula
wasala kanjani
usele usele kanjani
wasala kanjani
yakuzwa usele usele kanjani
njengoba wena
Hey, Namanje basakhala babe nenkinga ngaleso sikhathi. Oh, anizwa yini? Ngizihlabela bika kule game kazihlaba ngovumile olukhosi. Lo vumo uthokala lathi ufikile umfana omncane uba ubonisa ukubona ukuthi bazolenzile. Oh, lolo. Ngithanda nje oba ngizithanda. Mangikufika usushaya isigcinci la ngifuna wazi kahle ukuthi ukuthi kumina. Ayikho nencane nje into kumele lokhu uzichaka ngayo. Ngithanda nje ngoba ngizithanda nizwa yini.
Wosh! Wasala kanjani? Wasala kanjani? Njengoba wena mayisathenjwa mwana Wasala kanjani?
Wasala kanjani?
Wasala kanjani
Njengoba ukhuluma kabi ngabanye abakhulu wena
Wasala kanjani
Uzolunga Angiboni kanjani Yewe